kunitendea, ni majaliwa ya Mola. Palipo na nea pana njia, katana na mbeyu walisha tia nea, lengo lao kuifunga ndoa. Mama Priscilla na Baba Joni wafurahi kupata mkaza mwana. Mama Salentina ana usemi, afurahi kumuoza mwanawe. Dada Purity afurahia kaka Tomasi na Kiringi. Anti Dama Pili dhahabu kadogo, mkaribisheni meyu nyumbani. Dada Eda na Sidi, Sharon na Nema, kaka Moses na Junior, anti Mapenzi, anti Kato, Penny bye bye, meyu leo yuenda kwake. Kasemeni semeni hoya, tumkaribisheni katana kejana walake. Nichagulia wakilifi madirishani, semeni kwa heri, tumpeni bye bye. Beyu yunenda vigelegele na vivume, tuwasajilieni katana na wakembeyu, wamepende sana. Kaka Moses na Junior, anti Mapenzi, anti Kato, Penny bye bye. Beyu leo yuenda kwake. Kasemeni semeni hoya, tumkaribisheni katana kejana walake. Alojichagulia wakilifi mabirikani,
katana kejana walake, alojichagulia